Kusabe osonyirewo kubasambaze kulaga nzize spidi lwa kigambo kindi bubikale kindi wano sabombalire eddakiika nga ssatu zokka nkikubuulire kano ke kabaluwa kozzeemu damuka kano kasome olowooza eki kye bwandikoze singa ggwe gwe bakoze ekyo laba bw'ogamba nti olemeddwa teweetegese kunjagala nze ogamba otyotyo ng'omanya omwoyo gwange gwe gwakulonda dda laba bw'ogamba nti olemeddwa teweetegese kunjagala nze ogamba otyotyo ng'omanya omwoyo gwange gwe gwakulonda dda mazima mukabutika byakupika bireke mwera biri mulalu ebyo bye yakugamba byali bibye mwera nzitira omukwalo laba bw'agamba nti yalabayo omululi ekasonga sirinaayo abantu abamu kye bava balwala endwadde embizi batategeera mazima bw'ogaana okusaba kwange olino oba tolina kisa omuntu abaayagala munna alina kuyambibwa wangule muno mu mwoyo mpulira nkwagala sweet morning wadde ng'oba ndi mubi njagala sirina yate mulala ngobandi mubijagala sirina yate mulala bonkolera oba omumbejja wange nzikiriza mbe kakwanoko kimpokusu n'obulungi bino by'ogamba nti mukuluwo mukambwe nnyonnyonnyo takkiriza agaana atya ng'osazeewo okunjagala era abaana looza mu buli ky'oyogera ngoberera nina kinjiga ekipya katukutuke naawe zikutadde oba nkalubyo nsonyiwe nkuveeko olwo njagalaani kibanga ava ku yomumbo neŋŋenda ate ku kitole abakola ebyo bye bali abo batategeera nkuveeko olwo njagalaani kibanga ava ku yomumbo ate ku kitole abakola ebyo bye bali abatategeera mazima bw'ogaana okusaba kwange olino oba tolina kisa omuntu abaayagala munna alina kuyambibwa wangule muno mu mwoyo mpulira nkwagala sweet morning wadde ng'oba ndi mubi njagala sirina yate mulala ngobandi mubijagala sirina yate mulala
nzikiriza ndeka kwanoko fune kisanyu munsi muno bino byogamba mukuluwo kamwe nnyo 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 takiriza sweet morin oli kuki paka ebyo ebyo biviko malamanda
mazima mwokalo kusaba kwange morino batolina kisa omuntu abayagala mundani ndakuyambibwa wangule muno 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 mumwoyo kulira nkwagala sweet morin wattego bali mubinjagala sina yate mulala wattego bali mubinjagala sina yate mulala
fungana kuba wabumbi wa mungeri ole munasi jejeye unya lero wakula amaso olono gamba ntize muno na kukuwa kagangene sogerako chagala dokito mkugwe nyanzi janyawe bongo michiriza amazima mori nono miza na imkwano kangume ewe monseno biberamu Onane mbulaya Bolirwe ngamba tunyomiemu Wetu nulirome matomfako Sweet morino likuchi Wembala gavu Olumi abantu
Sina ya tenara, wattego bali mubinjagala sina ya tenara, wattego.